sama sama Matul Roke.
Genie X Double Six.
Yeah, my Valentine. Baby, I'm my Valentine. Yeah, my Valentine. Baby, I'm my Valentine.
You're my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.
Bebe yangu utali Dubai.
Pawe Dubai, mwenza kwa Miami. Tunaenda zetu kulara duniani. Na apa sasa, nipo njiani. Na kwenda kumnunulia visa wadi forani.
Bigal
Shumbe shumbe kachanga nyangare na romas ati. Venye mkiuti ya divoni Snapchat. Sunguka bongo nzima ama yeye haumati. Toma na muita ma Valentine.
Shumbe shumbe kachanga nyatanga chuga maskati. Penye mchuti hajivoni Snapchat. Zunguka dunia zima kama yeye haupati. Tomana na mwita ma Valentine. Ya my Valentine. Baby ya my Valentine. Ya my Valentine. Baby ya my Valentine.
You're my Valentine. Baby you're my Valentine. You're my Valentine. Baby you're my Valentine.
Umepiga mikudi ya nipamba kama zuti. Uko wapi na muzako tukufati. Mwako alivojana ilo waga kama luti. Walae siji siku leo na mpisha piti.
Mwenzako bebe yangu bado wajamuka. Ata kitanda bado wajatandika. Usiku tulikesha ya nini eka eka. Ivuru maika matuna miereka.
Kwani ya mkuna na long
anu. Wangu waisha gihamu.
Ama Valentine imekuwa ning
anu. Sisi Valentine everyday.
Shumbe shumbe kachanga nyangare na romasati. Penye mkiuti ya jivoni Snapchat. Sunguka bongo nzima ama yeye haumpati. Toma na muita ma Valentine.
Shumbe shumbe kachanga nyatanga chuga maskati. Penye mkiuti ya jivoni Snapchat. Sunguka dunia nzima kama yeye haumpati. Toma na muita ma Valentine. Yeah my Valentine.